be a dollar.
Let go big chon.
Jerry. You know be a dollar.
T-O-N.
Showtime. Let me be your stamina, baby. Kula gabu sabozi daddy. Era mati da you on my body. Give it to you, suffer to bed. Let me wait for you, baby. Jangon kula be chana kwe. One kule be to mwana kwe. Tolo was anti biawe de. Let me wait for you, baby. Jangon kula be chana kwe. One kule be to mwana kwe. Tolo was anti biawe de. Boy, bin kore de dala. Mkwata na biya dala mama we. Eh, ori wambala. Nyabalova kubi sandala. Come take some Jera wine. Sing for me one Jera wine. Eh, bino vya dala. Jebi kwera baby tudawaka. Mwe bango bali wanika. Itaye wange tuliwanune. Katika tuliwanike. Edi alavu tuliwanise. Let me wine for you baby. Jangon kule bichana kwe. Wanko lebi tumwana kwe. Tolo was anti diawe de. Let me win for you, baby. Jangon kule bichana kwe. Wanko lebi tumwana kwe. Tolo was anti diawe de. Mwami wangu, kusawa ibe vya dala. Wanko wanga tonkwe katonkisa. Funda yo chali omulala. Nowadays, mabose ya pala na wangu. Gye yo shida katawo. Wawita roje nunga dawo. Oba fake na kwatamu. Mukamoto kana mvugamu na yera. I'll be your stamina baby. I go bounce point rock fi daddy. Spray me cash I'll spoil you honey. Koye giri zaka zanya daddy. Let me win for you baby. Jangon kula bichana kwe. Wanko lebi tumwana kwe. Tolo wazanti vya wepe. Let me win for you baby. Jangon kula bichana kwe. Wanko lebi tumwana kwe. Tolo wazanti vya wepe. Let me be your stamina baby. Kula gabu sobozi daddy. Era matida you on my body. I give it to you suffer to bed. Mwe bango bali wanika. Itaye wange tuliwanune. Katika tuliwanike. Edi alavu tuliwanise.